Cool Kev Uganda, Cypress made my beat.
Kusha say drama boy.
O Gwen Simbi, O Yomu Kwano Gwen Simbi. 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 Indi nambe mu mukuandika. Indi nambe mu ne mukusoma soma. Kanya embera zokunsi olwensimbi olwensimbi batabanabwe olwensimbi obuchayi bususe olwensimbi
Kev Uganda
olwensimbi
Cypress made my beat
ensimbi woy ogwensimbi Mukwano gwensimbi, o gwensimbi, oyo mukwano gwensimbi, o gwensimbi, oyo mukwano gwensimbi, o gwensimbi, oyo mukwano gwensimbi.
Sha,
dola nina, hakayumba nina, cash cash nina, jangu jangweno. Chimucho ya gala Ulichimucho yo ya Na chiterekeno Onde kumutima Kumutima Onde kumutima 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 my lady O gwensimbi Oyo mukwano gwensimbi O gwensimbi Oyo mukwano gwensimbi O gwensimbi Mukwano gwensimbi O gwensimbi Oyo mukwano gwensimbi
Indi nambe mu mukuandika Indi nambe mu ne mukusoma soma
Tuto budenga nekanya Embera zokunsi Olwensimbi
Undi kumutima
Kumutima Onde kumutima, 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 my lady. Enter my mind and show me money love. Enter my mind and show me money love.
Enter my mind and show me money love. Enter my mind and show me money love.
O gwensimbi, o yo mukwano gwensimbi. O gwensimbi, o yo mukwano gwensimbi. O gwensimbi, o yo mukwano gwensimbi. Mukwano gwensimbi Ogwensimbi Oyo mukwano gwensimbi Ogwensimbi Oyo mukwano gwensimbi